so back it.
As you are doing now, boy. And the melody. Sorry. And I'm going to put your foot in the sticky. Waco, monsieur. Pick up the sticky body. Aye. That's the one I want. Sorry.
Panya kama panya skizo amerimika Aengiro disema na kula kishefa kiofsa Mune panya mependeza dundo kariba mpakari Alafu wana habari nyatari Kikutana na panya buko siku mkari Uko mawinto anawinda kimia kimia Kama kinabu kibi puke pima Pigia katafunua kila kitu anachukua Na kwenye tagi kwanza kuna kujuana Nosejifanyo na nejua jua Sara hafu kanitaja jina utaferi tukere Kutaku Kasema kajana nane kama jula tuntoka nae Kajana nane kama boya tuntokuria Kajana nane kama chula tuntoka nae Kajana nane kama boya tuntokuria Manasema tuntoka nae Namchukuri
Familia kubwa anakubali jawiru, haidibili pacha, itikia tena,
sorry. Fuje the mix.